This is Ref FM Community Radio. Your story, our voice.
Good morning. Welcome to Ref FM KK News Briefs with me, Bob Manyam. President Uhuru Kenyatta has reiterated his commitment to ensuring the completion of government projects and leaving a united country before his term comes to an end in August. A government to lift ban on scrap metal trade and demands fresh licensing from dealers. And manhunt on for 10 men who assaulted a 12-year-old girl in West Pokot. A man found dead inside a police cell in Nakuru County. And Kenya records 15 new COVID-19 cases and positivity rate now at 0.3%. And in China returns to the basics of containing COVID-19 after an outbreak of a new wave. For these stories and more, join me at the top of the hour. My name is Bob Manyao.
Ref FM 88.4.
Rumba Matata Yabana Bivi.
Baby nani ya mama Aparo era wakodi yoyo Jakina gibeti agene hengi mana Na matali tumbu gochunya lelana. Baby nani ya mama Aparo era wakodi yoyo Jakina gibeti agene hengi mana Na matali tumbu gochunya lelana. Ochuna makapari akuyo Aonge morshemeji mama Ani akwa ili terawani Kionge lera tuchunyo kuyo jabe. Ochuna makapari akuyo Aonge morshemeji mama Ani akwa ili terawani Yongele tuchunyo kuyo jabe Ogena tageno lerana Jakinya kibeti engimana Oera taero bebina Nyathijo gigo pima kweta nyadunyo Ogena tageno lerana Jakinya kibeti engimana Oera taero bebina Ya ficho kingo pima tueta nyadundo Parieka mwae chapele Ea waninya sae mochano Anine mapari sechete Ya kichendo bebi taero nyakato Parieka mwae chapele
Stivo Kisumu Pacho Coaching Pacho Wapi tu finyalego Saxo Woda kumu Salimia keni keni Ken Omega Serral
Yakinya gibeti agene gimana na matali tubogo chunya lerana. Baby nani nyamama aparo hero akodi hoyo. Yakinya gibeti agene gimana na matali tubogo chunya lerana. Ochuna makapari akuyo. Aonge morshimeji mama ani hakuwa iritera wani kionge lera tochunyo kuyo jabe mochuna makapari hakuyo. Aonge morshimeji mama ani hakuwa iritera wani kionge lera tochunyo kuyo jabe. Ogena trageno lerana, jakinya gibeti engimana. Oera traero baby na, ya bicho gimo pima kweta nyadundo. Ogena trageno lerana, jakinya gibeti engimana. Oera traero baby na, ya fijo gino pima kweta nyadundo. Pare kamwae jabe era wani nyasae mochano. Anine mapari sechete ya lijeno baby taero nyakato. Pare kamwae jabe era wani nyasae mochano. Anine mapari sechete ya hiche no baby tayo nyakato.
Barista mbom wapi Professor Icaristus Andericus Jalejo.
Jomolo heo tembe, jomaru watogwezo, epinka.
Africa.
Bolingo esalaka miracle eleki batatation mingi na mokili yo yo. Bolingo esalaka miracle eleki batatation mingi na mokili yo yo.
Uriti kola zio haongiwe ya jodongo miabadi koro musipna. Jabel kola zio haongiwe ya jodongo miabadi koro musipna. Era mimi ya jodongo mama enera mokwezi ya sayo ngado mura maonge pingo. Uyo kikikete chungo. Era mimi anya jodongo mama enera mukwezi nyasayo ngado ura maonge pingo. Uyo kikikete chungo.
Hey, George Nengo wapi odera. Digital, digital, bonyeza. Ken Makayo, Mombasa Raha. Wapi Nike, Nike, Samba Chuda. Yes, 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 yes.
Salimia Edu Umondi Onyango Umosh Ugenya Pacho Kula Rumba Oren Udu Yoma Jakatwenga Ukumuda Kanga.
Msikilizaji, kama nilivyokuwa nimekuambia mapema kwamba hii leo nitakuwa na mazungumzo na mmoja wa walimu wa PE, niko na mwalimu kwenye studio, kwenye line zangu hapa za simu. Hello madam.
Hello, habari ya leo? Jambo.
Niko salama sana madam Faith, how are you?
I'm fine.
Yes, unaongea na Ref FM.
Yes.
Okay, hii ni jasho langu.
Okay.
Na leo ni Throwback Thursday na tutakuwa na mazungumzo kuhusiana na PE, eh?
Yeah.
Pengine tukianza moja kwa moja, PE ni nini?
PE?
Mhm.
Ningependa kusema,
mhm,
PE watu hawajijua vizuri PE, maana ya PE.
Mhm.
PE kwa urefu,
mm-hmm,
inaitwa physical education.
Okay.
Okay, PE ni moja ya masomo ambayo imekuwa introduced katika competency based curriculum.
Mm-hmm.
Zamani kuna PE katika pia 844 system, lakini amna shule ama shule moja moja,
mm-hmm,
walikuwa wanachukulia maanani PE, kufundishwa kwa PE.
Okay.
Yeah.
So PE
sasa PE in broader ways iko na vitu mingi ndani yake. Kuna michezo, kuna skills learning,
mm-hmm,
mchezo aina mingi za ku track and field, kuna ball games, kuna swimming, kuna gymnastics, various games ziko ndani yake.
Okay.
Hello?
Yes, nakupata madam.
Yes.
Okay, sasa tukiongelea kwa ufupi, tukienda skills learning na michezo, kwani tofauti ni ipi?
Okay, skills learning, before uende kwa uwanja,
mm-hmm.
kuna vitu ambazo huwa mnafundishwa darasani about PE. Mm-hmm. Hizi skills learning ni kama wanafunzi wanafundishwa kuhusu umuhimu wa PE katika maisha yao.
Mm-hmm.
Umuhimu wa PE ya kwanza katika maisha ya wanafunzi,
mm-hmm.
ni kuwa inakufanya ukue na physical fitness.
Okay.
Ya pili pia inafundisha self discipline.
Okay, self discipline. Pengine aje self discipline aje?
Okay, kwanza discipline,
mm-hmm.
huwa is a bridge between goals and accomplishments.
Mm-hmm.
Na bila discipline hata kwa shule haiwezi kuendelea. Watoto watakuwa wanafanya vile wanavyotaka.
Mm-hmm.
Ama
mm-hmm.
Sasa discipline kwa shule, it's very important kwa kushape character development ya mwanafunzi.
Mm-hmm.
Na pia it is very important discipline kwa shule. Sasa kuhusiana na PE,
mm-hmm.
saa zile wanafunzi wanapopelekwa kwa uwanja,
mm-hmm.
mwanafunzi anaambiwa fuata hii rules. Mwanafunzi akifuata hiyo rule, hapo
mm-hmm.
amekuwa na discipline.
Okay.
Yeah.
Okay, tuendelee. Ulisema ya kwanza ni physical fitness, ya pili ni self-discipline.
Yeah.
Uh-huh.
Ya tatu,
uh-huh.
wanafunzi wanakuwa na positive development
uh-huh.
towards the environment.
Okay.
Wana appreciate the environment.
Uh-huh.
Yeah. Ya nne, it's a character development. Mwanafunzi anaweza kuwa ako na talent ya kucheza mpira.
Uh-huh.
That is soccer. So it's a career development. Anapofundishwa PE, anafundishwa hizo skills of how to play soccer,
mm-hmm.
anapata kuwa anaweza kujua rules kwa mchezo wa soccer, anapata pia kuelewa zaidi more about soccer.
Okay.
Yeah.
Pengine nikiulize, wakati ambapo mnaenda PE, nyinyi kama walimu, do you consider huyu mtoto anapenda football, huyu mtoto anapenda swimming, huyu mtoto anapenda kitu fulani, ama kuna kuaga na pengine leo tukienda PE nitasoma tutakuwa tunasoma ku swim, tutakuwa tunasoma kucheza football, ama mnafanya aje?
Okay, kwa sasa tunapopeleka wanafunzi kwenda kucheza nao kwa uwanja ama masomo ya PE,
mm-hmm.
huwa tunawafundisha, there is a book.
Mm-hmm.
Sa, unawafundisha wanafunzi, kwanza kuna wanafunzi ambao hawawezi kuna wengine hawapendi ku play soccer, wengine hawapendi kukimbia. Sasa hiyo,
mm-hmm.
inakujanga baadaye, after mshalani, kama mwalimu umeanza ku identify that this kid akona talent ya kufanya hivi.
Okay.
Yeah, but generally we teach everything.
Mm-hmm.
We teach all games, yeah.
Okay.
Yeah.
Na pengine ukienda, tukirejea pale kwa positive development towards environment, pengine fafanua kwa upana kiasi?
Okay. Wanafunzi,
mm-hmm.
tunapowapeleka uwanjani,
mm-hmm.
tuseme kumekuwa na michezo.
Mm-hmm.
kati ya shule moja na shule nyingine.
Okay.
Sa wanafunzi wanapokutana,
mm-hmm.
wanaweza kuinteract na wanaweza kuinteract pamoja,
mm-hmm.
na kuanza kudevelop hizo cooperation.
Mm-hmm. Okay.
Yeah, wanaanza kukua na cooperation kwa sababu you know kids are from different diversities, ndio?
Mm-hmm.
Sasa tunapowapeleka uwanjani, mwanafunzi wanakutana, wanajuana, they share ideas.
Okay.
Yeah, so one kid gets to know the other environment and another kid gets to know the other environment.
Mm-hmm.
Yeah.
Pengine tukiangalie pia, wakati mwingine wanasema PE inasaidia mtoto kukua na better performance.
Ya inasaidia kwa sababu unapofundisha mtoto aingie lesson for example kutoka asubuhi saa 2 na atoke 4 without a break, that kid automatically will be tired, the brain will not be working well. Sasa kunapokuwa na sessions kama za PE, unapeleka wanafunzi uwanjani, wanaenda wanacheza, wanacheka. Kwanza unajua kucheka, it reduces stress.
Okay.
So, yeah, so wanafunzi akirudi darasani at least amekuwa freshened up, akili iko sawa, anaendelea pia kusoma. But ukifanya mwanafunzi tu ikue choke and talk as a teacher, that will be difficult for that mwanafunzi.
Okay.
Yeah.
Msikilizaji, pia ningekushawishi wewe ama ningekushauri kwamba iwapo utakuwa na swali unaweza nitumie tu jumbe ndani ya 0110944006. Kumbuka kwamba tunaongelea umuhimu wa physical education katika nidhamu ya watoto wa shule ya msingi. Pengine mwalimu, ipi ni kwa primary schools peke yake ama pia imeintroduciwa kwa high school?
Pii iko katika viwango vyote vya masomo kutoka chekechea, primary and secondary. But with CBC vile saizi kuko vile wame kulingana na grade, pii saizi inachukuliwa maanani. But pia in secondary school it's also there.
Okay, pengine PE vile umesema saizi pia ni kama lesson. Pia kuna mitihani baadaye ambayo mnapea watoto ili muone kama wameelewa?
Yeah, mitihani huwa ziko, huwa tunawapea, wanafunzi wanazifanya hizo mtihani. Pia tunawachukua uwanjani, wanaenda wana demonstrate that skill ambayo umewafunza. Kutoka hapo waki demonstrate that skill, you award them marks. Yeah.
But kuna wakati kuna wale watoto ambao hapendi kucheza, anapenda tu vitabu, kuchora, kufanya nini, lakini kucheza hapendi. Mwanafunzi kama huyo, wewe kama mwalimu unamsaidia vipi?
Mwanafunzi kama huyo unamchukua kando, unamuongelesha, unamuongelesha, unamwambia manufaa ya kwenda kucheza, manufaa ya pihi, hadi anaanza kukua na positive development towards PE. Unampea tu guiding and counseling.
Okay.
Yeah.
Pengine tenda katika mapumziko mafupi tu, tukirejea tutakuwa tunaendelea mwalimu.
Sawa, asante.
Okay, msikilizaji, kumbuka kwamba namba zangu ziko wazi kabisa, 0110944006.
Ref FM Community Radio.
Anaitwa Zebi Cherono, anasema songa mbele, kibao ambacho kinatufikisha tu 27 dakika baada saa 5 saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na mazungumzo kuhusu physical education. Kumbuka kwamba kipindi hiki kimedhaminiwa na shirika la K-Comnet. Shukrani sana kwa shirika la K-Comnet kwa kudhamini kipindi hiki na mazungumzo haya ya PE. Pengine mwalimu?
Yeah,
kuna msikilizaji ambaye ananitumia ujumbe. Ananiambia pia anachangia mada kwamba umuhimu mwingine wa physical education ni kwamba ina improve judgment.
Kabisa.
Okay, pengine tuelezee hiyo.
Yeah.
Pengine ukituelezea kwa kinagaubaga.
Okay, judgment is all about being fair, si ndio?
Mm-hmm.
Sasa kama mwalimu unapowapeleka wanafunzi uwanjani,
mm-hmm,
unawa divide into group,
mm-hmm,
you make sure you divide them, mm-hmm, ili mmoja wao pia asifeel ni kama amekuwa judged, ni kama ajiwekwa pahali,
mm-hmm,
penye alikuwa anataka.
Mm-hmm.
Mwalimu asikwe na mapendeleo.
Okay.
Pia wanafunzi pia wanapocheza, mwalimu unapokuwa pale kama referee,
mm-hmm,
unapopeana the last scores,
mm-hmm,
pia unafaa kukuwa fair. Usionelee upande mwingine na uache upande mwingine. So it's pia wanafunzi wanapokuona kama mwalimu you are fair,
mm-hmm,
that you give fair judgments,
mm-hmm,
pia wanafunzi wanaadopt that being fair and that's wana improve their discipline through being fair.
Mm-hmm.
Yeah.
Pengine wakati huu ambapo kuna tunasema aje, watoto wanafunzi wa ama CBC ni wanafunzi wa watoto wakikuwa wachanga ili ku nurture their thinking capacity. Pengine naambiwa kwamba PE pia inasaidia ku ama kusaidia mtoto ku experience setting goals.
Yeah.
Pengine kivipi?
Okay. Unajua ECBC curriculum tumeiadopt from the West African countries.
Mm-hmm.
Yeah. Sambo, mtoto ungempeleka tu darasani, unamfundisha. Kuna wale wanafunzi ambao they have talents.
Mm-hmm.
So, the moment you take these kids to the field or you introduce PE, mm-hmm, that kid anaanza kujua kumbe goal yangu ni to play soccer, my goal ni kukimbia, my goal is to play basketball, I can be swimming.
Mm-hmm.
Yeah, sasa hapo mwanafunzi anaanza ku set goals zake and I aim to be like that.
Okay.
Yeah.
Na pengine PE inasaidia aje ama ina support vipi hizi subjects zingine kama math, science?
Okay, the relationship between PE and these other subjects,
mm-hmm,
ni in that unatumia kama pale uwanjani,
mm-hmm,
si kuna kuanga na measurements, tukichukulia kama PE na hesabu,
yeah,
uwanja kuna size enye inafaa kukua. Sasa the you apply mathematics,
mm-hmm,
kwa uwanja, si ndio?
Mm-hmm.
Apo ku construct, kuchora uwanja kama kuchora hiyo uwanja ya track 100 meters by 60 meters.
Mm-hmm.
So the knowledge you learned in class kwa mathematics lesson, you apply it kwa hiyo uwanja to do that.
Mm-hmm.
Yeah, kwanza kama biology and PE,
mm-hmm,
biology is about structures of the body, yeah?
Mm-hmm.
And if a student anakuwa injured kwa uwanja, mm-hmm, so mwanafunzi mwenzake ama first aider kama ni mwanafunzi anaweza kuelewa huyu mwanafunzi amevunjika wapi, kama amevunjika kwa muscle ama kwa bone. Sasa ana apply that nini, ama kama mwanafunzi yako na muscle cramp and in biology you are being taught how to do first aid.
Mm-hmm.
Yeah.
So wakati ambapo nyinyi uingia pale uwanjani pia mna make sure mko na first aid kit.
Yeah. Ni vizuri sana kukuwa na first aid kit juu mwanafunzi akieza faint ama akieza pata tu injuries kama tu fractures, lazima ukue nazo ndio uweze kumfanyia haya matibabu ya haraka hapo.
Mhm.
it's very important, but wengine labda wafanyi hivyo, but to have a first aid kit, it's very important.
Okay, na mwenye anashughulikia hiyo first aid kit pia anafaa kuwa mwanafunzi ama mnafaa kutafuta tu shule inajisort?
Hapana, for example, mwalimu kwanza amefundishwa hizo first aid, how to handle hizo first injuries.
Mm-hmm.
Pia kwa lessons za hii we have a topic about first aid.
Mm-hmm.
So pia wanafunzi tunawafundisha how to handle these small injuries.
Mm-hmm.
Yeah. So pia mwanafunzi anaweza kuwa first aider.
Mm-hmm. Na pengine mwalimu, ni changamoto zipi ambazo wewe kama mwalimu hupitia wakati ambapo una conduct PE lesson?
Okay, kitu ya kwanza inaweza kuwa equipments ni chache kwa shule. For example, you have around 50 students.
Mm-hmm.
And you have two balls.
Mm-hmm.
50 students, you divide them into two, they become 25. So 25 sharing one ball, mm-hmm. that is it's hard.
Mm-hmm.
Yeah, challenge ingine pia ni lack of funds.
Mm-hmm.
Ukielewa katika hizi shule za misingi kuna wanafunzi ambao wanatoka vitongoji duni, wazazi wao hawawezi kuwanunulia hizi viatu vya kucheza, hizi PE kits pia. So unapata mwanafunzi anaenda kucheza na sare zake za shule. Mm-hmm. Anaporuka inaweza pasuka ama inaweza tea, ya changamoto kama hizo. Na unajua pale uwanjani unapo the kits zinakuanga recommended ni tracksuits, na tracksuits zinakuanga to trousers. So mwanafunzi akiweza ruka, kuna ile pia discipline iko kwa mwanafunzi kwa the way amevaa hiyo nguo.
Mm-hmm.
Pia shule utapata pia kuna lack of funds kwa shule to provide these equipment. Yeah.
Okay.
Pia weather, for example, kama kuna nyesha,
mm-hmm.
uwezi peleka wanafunzi nje uwanjani.
Mm-hmm.
Hapo kama ungekuwa facilities kwa shule kama za kufanya indoor activities kama mm-hmm. gymnastics,
mm-hmm.
ingesaidia.
Okay.
Yeah.
Na pengine wakati ambapo, ama kwa maoni yako, ni saa ngapi ama ni wakati upi bora ili PE lesson ni take over?
PE lesson hauna wakati, wakati wowote, it's very efficient.
Mm-hmm.
Yeah, ikiwa ni asubuhi from saa mbili ama ikikuwa pia jioni, amna shida.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay, na kwa maoni yako wazazi wamechukulia vipi this PE, maswala ya PE?
Wazazi?
Mm-hmm.
Kuna wengine wameichukulia positive na kuna wengine wameichukulia negative.
Mm-hmm.
Because wazazi pia hawajepata mafunzo kuhusu umuhimu wa PE kwa mtoto wake.
Mm-hmm.
So unajua mzazi anaweza fikiria labda PE ni kwenda tu pale uwanjani kurukaruka na kurudi darasani.
Mm-hmm.
Sasa mzazi anaona kama that is a waste of time, but kungekuwa na uwezo kama serikali wangeweza kuelimisha wazazi kuhusu umuhimu wa PE. Unajua pia PE ni muhimu kwa wazazi.
Mm-hmm.
Unaweza pata kwanza wakati kama huu kuna magonjwa mingi sana zimeingia.
Mm-hmm.
Kama obesity, kama easy to attack. Sa mzazi pia yeye anapo exercise.
Mm-hmm.
Pia anapata kujua manufaa ya PE, because when you exercise you become physical fit. Na when you are physical fit, kuna hizi magonjwa zenye zimefika squeeze unaweza kuziepuka.
Mm-hmm.
Sasa changamoto kubwa kwa wazazi, hawajaelewa maana ya PE, hawajapata hiyo elimu.
Mm-hmm. Na pengine ya mwalimu, wakati huu ambapo kumekuwa na janga la COVID-19, tunaona kwamba PE ni kwamba wakati mwingine pengine kuna boli moja vile umesema inafaa wanafunzi
yeah.
washe. Mlikuwa mnajaribu mnafanya vipi ili kuhakikisha kwamba mnazui ama mnakinga wanafunzi wenu dhidi ya virusi vya COVID-19?
Okay. Kwanza kabisa tunapowapeleka uwanjani, we used to observe those COVID-19 rules.
Mm-hmm.
Sana sana atukua tunacheza hizi mchezo ya ilikuwa ina involve too much sharing.
Mm-hmm.
Sa, tunawapeleka pale uwanjani, tunawafanyisha gymnastics, unawaeka 1 meter apart, unawafanyisha gymnastics, wanafunzi wanafanya after wewe. Pia zumba, tunawapeleka kwa, unawafungulia tu radio, unawaekea hapo, unawaekea mziki, unawafundisha dancing styles, wanacheza. Hiyo haiko ina involve too much sharing.
Okay, na pengine mwalimu, kuna wakati inafika kuna shule zingine ambazo hazina viwanja, eh? Hakuna, ama shule imejifinya, hakuna mahali ambapo watoto wanaweza chezea. So shule kama hiyo, PE inachukuliwa vipi?
Okay, shule kama hizo, Ministry of Education zinafaa kuangalia juu wanafunzi wanafaa wapewe nafasi ya kucheza. If you can be in a school that has many students and you don't have a field, that school automatically does not meet the requirements of operating as a school. So, kwa wizara ya elimu, ningependa waweze kuangalilia changamoto kama hilo.
Okay.
Yeah.
So, in short, squeeze ni kama wizara ya elimu pia inasaidia kidogo kusaidia mashule kununua hizi PE kits.
Yeah. Unajua serikali haiwezi kukununulia mipira ikulete shuleni, sio? Serikali inatuma funds to school. Kama the administration and the management of the school, they are disciplined, they wanaweza kutumia hiyo pesa vizuri kununua hizo vifaa. But ukipata shule yenye wana embezzle funds, automatically that school will not have those equipment for playing. Yeah, but serikali huwa inasaidia.
Okay.
Yeah.
Okay, pengine mwalimu, kuna wakati ambapo kuna wale wanafunzi ambao pengine mmoja ama wawili, mtoto unasikia ako na shida ya kifua, ako na shida ya nini, mtoto kama huyo kopi inabidi ajitenge mbali ama nyinyi mnafanya vipi?
Hapana, wanafunzi kama huyo afai kujitenga. Wewe kama mwalimu unaangalia zile michezo enye inaweza fit huyo mwanafunzi. Juu ukimtenga, that kid atafeel lonely, atafeel amekuwa out of the society, like umemtupa kama outcast, sindio? Mwanafunzi kama huyo unampa mchezo ambayo anaweza cheza kulingana na afya yake. Yeah.
Kuna mahali nilikuwa napitia pitia nikaona kwamba PE inasaidia mtu akuwe na ama mtoto akuwe na positive body image.
Yeah.
Pengine ukifafanua hili.
Okay, hiyo ndio yenye nimeisema physical fitness. Mwanafunzi anakuwa na shape mzuri. So juu ukienda uwanjani ukipewa hizo activities hapo kuinama, unajua kuna wanafunzi wanatoka tu nyumbani wanakuja shule, pia shuleni unaketi, ikifika jioni unarudi nyumbani, mtoto alenda na watch TV siku na maid. Sasa that mwanafunzi body yake iko tu, hakuna kitu imefanywa, but through exercise mwanafunzi anaweza kubuild body yake vizuri, anakuwa fit.
Okay.
Yeah.
Kuna mtu hapa ananitumia ujumbe anasema thank you so much Ivy na madam. Pengine kitu moja naweza changia ni kwamba PE inasaidia ku improve learning aptitude. Okay.
Yeah.
Thank you so much. Pengine pale, okay, thank you so much. Alafu kuna mwingine anasema hapa pia PE inasaidia improves muscular strength and endurance, flexibility, mobility and body composition.
Yeah.
Kuna mwingine anasema improves power. Okay, improves power. Vipi sasa? Ina improve power vipi?
Okay, kuna exercise zingine yenye ukipea mwanafunzi anaweza kubuild strength. Mwanafunzi atakuwa weak. So, kama hizi michezo kama ya gymnastics unapea watoto, kuna kwanga na hizi equipment zimefika siku hizi. Kama shule ingeza kuwa na ukipea mwanafunzi, pia upe wanafunzi wabebane, na mwanafunzi anakuwa na strength na hapo anabuild power yake. Yeah.
Nakumbuka madam nikikuwa juzi tu nikikuwa na mtoto mahali, alikuwa ananiambia mimi sitaenda shule kwa sababu teacher aliniambia nibebe sijui nani. Mtoto anaogopa shule kwa sababu ya hilo. Aha, so kama huyo mwalimu, inafaa mzazi aongeleshe vipi mtoto katika hali kama hiyo? Mimi siendi shule, teacher ananiambia tu mimi ni bebe sijui nani, yani mtoto hataki kabisa.
Sasa hapo shida pia inaweza toka kwetu. Ukipata kuna unajua pia watoto wako kwa different sizes.
Mm-hmm.
Na pia body composition ya wanafunzi pia ina differ.
Mm-hmm.
Sasa uwezi chukua mwanafunzi ambaye at least ako na mwili larger na mwanafunzi mwenye ako na body size ndogo wabebane. Mm-hmm. Automatically utakuwa unaumiza yule ambaye ako na mwili ndogo.
Mm-hmm.
Sasa pia kama mwalimu unafaa kwa zile wewe unapea wanafunzi, unafaa pia kuangalia vitu kama hizo, sizes, body composition, height na kila kitu.
Mm-hmm.
Ndio uweke wanafunzi into group. Sasa wanafunzi kama wewe kama mzazi unamwadvise tu, usimwambie anything negative about the teacher or anything negative about that situation.
Mm-hmm.
Unamweleza, unamwambia aende amweleze mwalimu kwamba haezi kubeba huyo mwanafunzi.
Mhm.
Yeah.
Na pengine kuna mzazi ambaye kuna wakati alikuwa analalamika ananiambia,
yeah,
mtoto yangu sijui kule shuleni wakati wa PE walifunzwa ama walikuwa wanafunzwa sijui kupigana, kukuwa boxers, mtoto kila
okay
wakati haambiliki kwa sababu amekuwa boxer, anajua anything ni ku anaweza jitetea kutumia ngumi.
Hilo nalo ni hatua ambalo si mzuri kwa watoto wadogo kufundishwa boxing. Sa wanafunzi una kama mwalimu unapopeleka wanafunzi uwanjani unafaa pia kuangalia this age.
Mhm.
Ukiwafundisha vitu kama kubox.
Mhm.
Huyo unajua kwanza watoto wadogo unapowafundisha anything they are fly in life, si ndio?
Mhm.
Sa kama mwalimu unafaa kuchagulia watoto michezo ambayo inaweza kuwasaidia kimaisha.
Mm-hmm.
Juu mtoto kama huyo unapomfundisha kwanza michezo kama boxing, hata sidhani iko kwa curriculum ya PE. Labda tu mwalimu huyo ajepata mafundisho kuhusu PE.
Mhm.
Yeah, juu boxing nayo hapana. Juu that inafundisha pia wanafunzi, mwanafunzi mwingine anaweza tumia hiyo kubuli wengine. Yule ambaye ako na nguvu, si anaweza gonga yule ambaye hana nguvu.
Okay.
Yeah.
Kuna mtu hapa ananiuliza swali, anasema kama anauliza kama ama mafunzo ya PE pia inakuja katika mitihani ya kitaifa?
La, asha, kwa sasa haziko katika mtihani wa kitaifa.
Mhm.
Yeah.
Alafu mwingine anauliza which level is PE tested? Is it at class 8 or even beyond primary level?
For me, I did it at my university level. So mm-hmm. it tested at the university.
Mm-hmm.
Yeah, but kwa mitihani za kitaifa haziko tested.
Okay.
Yeah.
Alafu mwingine anauliza what are these types of PE that are recommended in schools?
Types of PE.
Mm-hmm.
Izo ni kama ball games, track and field events.
Mm-hmm.
We have swimming.
Mm-hmm.
Yeah, we have softballs. So kwa ball games iko na categories mingi. Kwa ball games tuko na soccer, tuko na handball, we have tennis, we have many ball games, yeah.
Mm-hmm.
Basketballs, name them. Then we have track and field events.
Mm-hmm.
So this track and field events pia iko na categories mingi, kama kuna kukimbia 100 meters, kuna ile ya 8000 meters, yeah, those different categories za kukimbia.
Mm-hmm.
Pia tuko na swimming for those schools that have swimming, pia swimming is one of the PE.
Mm-hmm.
Lessons, pia gymnastics, zumba, yeah, PE is a larger content.
Okay, pengine madam,
yeah,
vile naona ukimention, naona ni kama watoto wa baby class,
yeah,
ni kama hawaezi enda PE.
Wanaweza enda.
Mhm.
Juu unaona this gymnastics,
mhm,
ni zile mafunzo unapea mwanafunzi, kama unamwambia bend to the right, bend to the left, wanafunzi hawa wadogo ukiwaambia vitu kama hizo, ama anza atakimbo, unaona anaweza kufanya, ama inua mikono juu, eka mikono to the right, to the left. Yeah, hiyo ni mafunzo ya watoto wadogo.
Okay. Hey, pengine napata ujumbe hapa, nasema okay. Okay, huyu anapongeza kipindi, nasema thank you so much. Msikilizaji, kiwa uko na swali, namba zangu ziko wazi kabisa, 01 109 4006. Mwalimu Faith ako hapa kukujibu ama kujibu maswali yako yote. Okay? Mimi naelewa, tuende katika mapumziko mafupi tu, tena tukirejea tutakuwa tunaendelea kama kawaida.
Make beats on the beat, beats on the beat. Yeah, yeah, yeah. I could be your instructor, I could be your guide, I could be the leader we go to Jeku Murongo. I could be your vodka, the hardy damage. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover. I could be your instructor, I could be your guide, I could be the leader we go to Jeku Murongo. I could be your vodka, the hardy damage. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you license, you take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, you will be controlling. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, busy handy, sweet lover. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina.
Hey, anaitwa Katerina, hey, ama kibao kinajiita Katerina, kibao ambacho kinatufikisha 49 dakika baada ya saa 5. Naona muda unaendelea kutupa kisogo, pengine wacha turudi na madam tusikie ama tumalizie tu. Yes, madam Faith.
Yes.
Yeah, pengine tukimalizia tu mchango wako wa mwisho wakati ambapo tunamalizia.
Mchango wangu wa mwisho ningependa kusema, kwanza ningependa kuhimiza Ministry of Education waendelee kuiangalia hii jambo la PE, waweze kuenforce, ianze ku work in school system. Pia wanafunzi na walimu pia waanze ku develop that system, itasaidia wanafunzi sana. Ukiona itasaidia wanafunzi kwanza kabisa kukua discipline kwa shule, juu PE it's all about discipline. Juu pale unapokuwa kwa uwanja, unaambiwa mkuu discipline, you observe the rules. So pia hiyo discipline wanafunzi pia wanaweza apply in classroom. Pia inasaidia wanafunzi kukua planned and organized. So wanafunzi wanapoenda kucheza pale uwanjani, wanajiorganize, they plan themselves. Pia wanaporudi darasani, mwanafunzi anaweza kuapply what alisoma kwa uwanja kuileta kwa darasani, anaanza pia kujiorganize. Yeah. Pia kwa wazazi, ningependa tuimize watoto wetu wapende PE husaidia kabisa. Pia wazazi waiembrace hii maneno ya PE, waichukulie vizuri.
Okay.
Yeah.
Thank you so much, madam.
Welcome.
Asante sana kwa kuongea na Ref FM.
Na
iwapo kutakuwa na swali kutoka kwa msikilizaji, nitakuwa narudi kwako, then majaliwa next time tukipata wakati pia nitakualika ili tuweze kuendelea na mazungumzo.
Asante sana, nitafurahia.
Thank you so much. Msikilizaji, huyu amekuwa Madam Faith kutoka ama ambaye amekuwa anazungumza kuhusiana na masuala ya PE ama physical education. Na ningependa kukumbusha tu kwamba kipindi hiki kimedhaminiwa na shirika la K-Comnet, okay? Special thanks to K-Comnet ambao wamedhamini kipindi hiki cha PE, okay? So msikilizaji, kumbuka kwamba uko ndani ya Ref FM 88.4. Kuna mtu anauliza, "Hi Ivy." Okay, ndani ya Ref FM 88.4 ni 51 dakika imekatika baada ya saa 5. Saa 6 kamili nitakuwa nampisha mwenzangu Booth Mayanga ambaye atakuwa nakuletea taarifa kufupi kwa lugha ya Kimombo. Nikirejea tutakuwa tunaendelea katika awamu ya 3 na ya mwisho. Okay?
mepodoka mwendo na shepu yote mwanani misuru wari ya nidondoka tukimbiza nini sarume wangu iyo michezo ya jogo unawatiza machini sarume wangu ukimuona jongo inama kidogo shika magoti mini mesimama kama ngongoti mtoto jojo siyo robot chumbani bingiri bingiri samba zote
unatekinyaga ukinyonga sarume
unatekinyaga ukinyonga
unatekinyaga ukinyonga kweri
unatekinyaga ukinyonga
oera bakuru vani
oera ngambe
oera nyurazani
oera ngambe
utamkulea aprokoto tingali tingali nani kwa moto mtamnyongea msokoto temesu mukani kama koboko
mapenzi ananipa shida
shika mama
midonde lisokuwa na tiba
tiba bwana
usije baby kanicharanga kanichambua moyo kakaranga mie baby kwenye msambwanda wasinga jingenge ningananga
unatekenyaga
ukinyonga sarume
unatekenyaga ukinyonga
unatekenyaga ukinyonga kweri
unatekenyaga ukinyonga
Orera bakuru bani
Orera ngambe
Orera nyurazari ma
Orera ngambe
mwenza konyanganyana izari winonyanya bedi kwangwangu nisimamie kama kangaru ibane kangwaru babu yuma mpige kwa kwaru kwa kwaru kwa
asachambua kama karanga sasa
chambua kama karanga
ichambue kama karanga sarume
chambua kama karanga
asa washa washa mtu washa washa songa songa ugali songa songa pakaji echi pakaji echi
kwenye wivu wajinyonge leo
kwenye wivu wajinyonge
kwenye wivu wajinyonge sana
kwenye wivu wajinyonge
kwenye wivu wajinyonge kweli
kwenye wivu wajinyonge
kwenye wivu wajinyonge sana
kwenye wivu wajinyonge wanakodoa kodo wanakodoa
macho kodo
wanakodoa kodo wanakodoa
wale kodo
wanakodoa kodo
Ukinyonga
wanakodoa kodo wanakodoa
kwa ukisonga
wanakodoa kodo wanakodoa
We go to Jekumurongo. I could be your vodka in the hearty day. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover. I could be a instructor, I could be your guide. I could be the leader. We go to Jekumurongo. I could be your vodka in the hearty day. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL Menyeko, you come in for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. God, you know me, they will be controlling. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, kiss it handy. Sweet lover,
I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her.
I could be your guide, I could be the leader, we go to Jekumurongo. I could
could be a vodka. Jinda hari tele. You're not to worry, cause I'm looking for your lover.
These things I see you've been doing.
This is Santos Madio of Sport Arena and Ref MKK News. And the biggest news I'm bringing to you now is the Ref MKK second anniversary, which will be held on date 18 of this month at Kulved, Kalabiye Village 1.
Hello watu wangu, kako makalobie. Kama kawaida ni mimi Saidu Abasi, ukitaka waniite Dr. Abasi. Na kusalimia tena hujambo na kualika tarehe 18 huu mwezi wa 3 huu mwaka 2022 katika show kabambe tamasha kubwa ambalo umeandaliwa ama umeletewa kwenu na Ref FM. Msikilizaji nakwambia, ama mpendo wa Ref FM, nakualika tena, nakwambia guata guan, tunakupenda sana. Kumbuka ni mimi ndani ya kipindi Good Morning Kako ma Good Morning Kalobie, pamoja na taarifa za habari za idhaa ya Kiswahili za Ref FM. Guata guan, bye bye.
Hello guys, huyu ni Ivy Poliko aka Ref Diva. Tunapoadhimisha miaka miwili ya kuwa hewani, ningependa kukushukuru sana wewe mpenzi msikilizaji kwa kushiriki nasi kikamilifu. So tarehe 18 wacha tupatane ndani ya Coolbest Pub tuweze kuenjoy, tukate our very beautiful cake wakati ambapo tunasema happy second anniversary Ref FM. Kama kawaida, si tupatane pale. Kiingilio ni shilingi 200 peke yake. Come one, come all, nakupenda sana.
Hello everyone, I'm Simone Herrick, presenter of Get Inspired and king of KK Countdown. I therefore appreciate all of you for your brilliant support. We are now here to celebrate our second anniversary on 18th March 2022. Kindly continue, be with us, see you there.
Année pas oublier. Le 18 mars, c'est le jour où nous célébrerons le deuxième anniversaire de la radio Ref FM. Chers auditrices, auditeurs de la radio, soyez les bienvenus. On m'appelle Félix Soisson, un technicien de la radio.
Aywa misal ker lay tum kullu baray na kana bi gol galde munu de champion Emmanuel de baran vita misal ker bi ray bitum igit bitana ala na bi ja celebrate yom tamanta shar shar talata alpen witnin shirinana bi ray bitum kullu baray na min bile juan bile tu ladi bile tri ladi kakuma ina kana bi ray bitum zom yom bitan it.
Bamba to bamba, what up my people? Naitwa Kakatoni hapa. I'm very happy nitakuwa kwa event ya date 18 ya Ref FM. Watu wangu, tupatane date 18 hapo Cool Bays maze. Kitaumana. Wagwan.
This is Ref FM Community Radio. Ref FM. Your story, our voice.